we on? Like Ice Mecca, Mecca, Weezy baby. Y'all ready now? Levels at Taman, ni zero, I don't fold. Like ice on this one is cold. My late dad and get quick one get quite proud. Homies on me proof, jealous ain't always loud.
So niambia nini kusu pain, nini kusu hustle. Nilize mimi mana macho is damn na yasho. Nafika time, no na bora, so baki pick yako. Shida zako zako, soon na yoma skinny ana kiapi.
Black don't crack homie. One beer defense, Cali midfield. Attack me homie. A real one, hot mamas want me. Deal done. I'm music, I'm a country.
Nalala macho wazi, mano singizu na goma. Spiza tuzi sura baba, wendo tona noma. Tufuta pesa kwanza, mtoto tajichoma. Sogopi ko lose, ila ko lose, tumegoma.
We don't chill no more, we strategize. We the best this time, until realize. Kome zenu squeeze azimati sana. Na move, na family, still wanna.
I'm too official, kinona na gang, so my boya. Utani kuta niko na my MD, na my lawyer. I don't know ya, so soon let the stories aki boya. While I lo taka ni feli, okay, taki juwa. How many times ni me lose? Okay, kuko na inuko na jifuta vumbi random belly. Sagupi maskendo wala news. Sister to Rudy Newman, mabu mazuli kumbele, kumbele. Go, go, get up, go. Go get up, go. Go get up, go. Go get up, go.
Life ime change, so tafuti, wana nitafuta wow. We play chess, wow, ndo wana cheza bao. Kichwani kwangu milio andege tu asubui. Na view flani, neighbor simbiui.
Look, savvy ni me change, nika low key. Mambo ya kujua na sana mtandari BSCV. Flani zenu mnazaga na A, minaza na B. Na bold and slama la biashara na ifalia na E.
Tears all over mpaka kero, bisha money. Don't play with my dinero, ukionja uponi. Wanashangaa hapa nilipo, kulikoni. Nimekuiva man, I'm hot, natokea jikoni.
Savvy story zangu michuzi. Come on ipi mipango ya ela, excuse me. Story bila ela, kama mnantolia mishuzi. Muda kazi hatu cheki, uswa buzi.
Nimeanza game nikiwa young, sina tattoo. Enzi hatujui gomba, tunaijua tambu. Save maisha yako fresh, ideli skuku. Na lose vipi huku country.
Sitakijua how many times nime lose. Ukenguko na inuko na jifuta fumbi unaenda mbele. Sagupi maskendo wala news. Sister to Rudy Newman, mambo mazuri kumbele, kumbele. Go, go, get up, get up, go. Go get up, get up, go. Go get up, get up, go. Go get up, go.